Yesu na Yesu konya kedo adhie ngima.
Konya kedo.
Yesu na Yesu konya kedo adhie ngima.
Adhiane.
Adhiane pacho na molosi ni johera.
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 Johera
di were jala sayuni moselosi.
Johera
di were jala sayuni moselosi.
Adiane,
adiane, pacha na molosi ni johera.
Adiane,
adiane, pacha na molosi ni johera.
Adiane,
adiane, pacha na molosi ni johera.
Adiane,
adiane, pacha na molosi ni johera.